one girl love like love a boy, J1, yeah. Jeremy's on the
exclusive from ZambianTunes.com.
We are on the beat, boy.
Pachipanda magewe nimekea Utima wakana Nilina wanga nina taina Ine mtima wakana Munjila magewe nimekea supporting for you, Mambili wa mafela hapo, kuma unasanga ine. Mambili wa mangena sanga for you. Wanda tuna nili nawe, kulikonze nili nawe, zinifuno ngala na wini. Pachipanda makeo ya nimekea, utima wakana. Nilina wanga nina taira, ine mtima wakana. Punjila makeo ya nimekea, no.
Exclusive from ZambianTunes.com.